Azizazioni. Yeah. Isaiah prophet. Nesi miokubo ugo. Omukwano gwange kwe kugo. Kulembera ngoberere. Tuli babiri tubebere. Omukwano leka kugere. Abebi gambu bakwebere. Tuli mukwano newe tusoba. Tetufa kubogezi baby. Ebintu bya love binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Njagala ng'omulunnyanja wayagala ebyennyanja. Suubiza nti toli nkyawa tondeeta maziga n'onkaabya. Ndi mulaavu nyingi naawe my baby. Omukwano gw'ogulimu ebirungo guntambuza ngali ku buyungo. Ekitumbwe kyo kya birungo, enjogera ya birungo, n'amasogo ga birungo, wasuka kale. Anneebaze gye wakulira, kubanga tewakubibwa, bakuza bulungi n'ekonjebwa, kuba tebakumenya. Oli mukyala omuteefu omulungi omwana ow'empisa. Ali mu buli kimu mu butuufu osaanira mpeta. Nesimye okuba omulenzi wo, gweraba bwengeze zenna, saagala baleeta kalebule, okutabula laafu yaffe. Engere kyananaana, bwe kitayaaya, nange kyenva neewaana, nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo, guntambuza ngali ku buyungo. Ekyo kya birungo, enjogera ya birungo, n'amasogo ga birungo, wasuka kale. Nesimye okuba ogwo, omukwano gwange kwe kugwo. Kulembera ngoberere, tuli babiri tubebere. Omukwano leka gwogere, ab'ebigambo bakwebere. Tuli mukwano ne bwe tusoba, tetufa kubogezi baby. Ebintu bya love binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Lengere kyananaana, bwe kitayaaya, nange kyenva neewaana, nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo, guntambuza ngali ku buyungo. Wajjula ebirungo, ekitumbwe kyo kya birungo. Kiwasa kyentegeeza, bono basinga abakuvuganya bentegeeza.